Miangalie mzuri, you will see it in my eyes in a rough time. Sina mtu ya kunibembeleza, if you accept you could be the one. Usinipige mgongo, give me a little of your time to explain. Awa mwanamke mwenye naona, awa wabaya wa iko na huruma. I've been trying my best to get one and only one, you. Now I've got you, baby. I was looking for beautiful baby like you,
like you.
When you tutakatika paka chini na yeye. I was looking for beautiful baby like you,
like you.
When you tutakatika paka chini na yeye. Usikope baby, sina mtu kwa kando. Usijali baby, kwanza mtakuweke ya kando. Sio rahisi kupata baby kama wewe. Other guys them loving, that good you're having. Don't you see, we are meant to be riding together. Mwenye wivu wajinyonge, sita kuwacha. In this thing we've got together. I was looking for beautiful baby like you,
like you.
Mwenye tutakatika paka chini na yeye,
yeah, yeah.
I was looking for beautiful baby like you,
like you.
Mwenye tutakatika tika paka chini na yeye.
Singa wewe,
ha ha ha. Nimekupata sitakuacha. He he he. Nikuache mitakuwaza. Ha ha ha. Nimekupata sitakuacha. He he he. Nikuache mitakuwaza. Baby come closer. Wachana na mambo ya waroza. Awa waluza. Wanataka kutuharibia raha. Baby come closer. Wachana na mambo ya waroza. Awa waluza. Wanataka kutuharibia raha. I was looking for beautiful baby like you,
like you.
When you tutakatika paka chini na yeye. I was looking for beautiful baby like you,
like you.
When you tutakatika paka chini na yeye. I was looking for beautiful baby like you,
like you.
When you tutakatika paka chini na yeye. I was looking for beautiful baby like you,
like you.
When you tutakatika paka chini.